Kokoriko Production. Wataisema sana Kokoriko, mandiki tukita, bato mementa wika, mtu mzima najipa maujiko, mana Mungu kapenda Kokoriko kuwa haya. Wataisema sana Kokoriko, mandiki tukita, bato mementa wika, mtu mzima najipa maujiko, mana Mungu kapenda Kokoriko kuwa haya. Haya, 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 saidiao. Haya, 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 saidiao. Haya, 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 saidiao. Haya, 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 saidiao.
Napiga kiwango, ligi yangu so Ricks Tamaniki, Miri Run City. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini. Utakonda ukiwaza, mimi naleta laza, dude la leta mdundiko, lete my story. Mire na waficha, mire na sifika, punch kwa punch, bado mina bounce, hakuna wakunidisi kwenye game nipo fit.
Na kisiki cha mpigo mena wika kwa kishindo, wendo wa maringo nyuma sige uzishingo. Tavuma, tawika, mtazidi kukaza.
Napenda kufanya vizuri mkwanja urusu, wanatupa kazi ya makosa watutupe mabusu. Mirirani utasimama kwa voko za maandriki, nilipotoka ni mbali siya kamata hizo mali. Unakesha kubana nionekane sina mana, leo nakupa dozi, mtao pona mimi. Leo nakupa dozi, mtao pona mimi. Leo nakupa dozi, mtao pona mimi. Napiga kiwango, ligi yangu so Ricks Tamaniki, Mirirun City. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini.
Wataisema sana Kokoriko, mandiki tukita, bato mementa wika, mtu mzima najipa maujiko, mana Mungu kapenda Kokoriko kuwa haya. Wataisema sana Kokoriko, mandiki tukita, bato mementa wika, mtu mzima najipa maujiko, mana Mungu kapenda Kokoriko kuwa haya. Haya, 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 saidiao. Haya, 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 saidiao. Haya, 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 saidiao. Haya, 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 saidiao.
Napiga kiwango, ligi yangu so Ricks Tamaniki, Miri Run City. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini. Bounce, bounce, mzuka wao chini, mzuka wetu juu, mzuka wao chini.
Kokoriko Production, Miri Run City.